nadajimsafi.com.
Kazi yako tu ni ulevi, wamejaribu sana kukukrucify. Bendungeo kaka winjo, kaka winjo mabe. Bendungeo kaka winjo mabe. Baby joma pele lele le. Era ina donjo mabe. Baby joma pele lele le. Era ina donjo mabe. I'll be loving you forever. Pesita wai kuritaya. And I hate on you. Si uyo ni nugu. Walai baby I feel you. Kwani nini watatu. Kina wanyonga kiwaruru. Wanasikia udu. Oh, hata wapige nduru. Nimi na wewe mabu. Yote ngumu ume simplify. Mapenzi yetu umemagnify. Hata shetani anawika guy. Sauti yetu umeamplify. Walisema unitoshelezi, wakajua jinsi unavyo satisfy. Beti kazi yako tu ni ulevi, wamejaribu sana kukukrucify. Bendu leo kaka winjo.